moringa okutani yanga nayo ezali lokola ndoto nandimaki te omadonga nalinga yo boye omado wapi fataki kanda omadelena mama wapi patience. I'm